imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga, tubagezaho buri munsi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ku isaha ya Kigali n'I Bujumbura. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze hano muri studio ya karindwi I Washington DC. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, uko nabibabwiye hari na Saida na Cornelius na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Mu kanya rero turabaha ijambo uyu munsi, kuko nabibabwiye radio yanyu irabaha umwanya musangira amakuru yaho iwanyu, aho mutuye, aho mugenda cyangwa se aho mukora. Mube hafi rero muganire, mwungurane inama n'ibitekerezo. Uyu munsi nta mutumirwa, ni umwanya wanyu nk'uko twabemereye ko tuzajya tubaha ijambo mu kiganiro muri Isanga uko bizajya bidukundira. Muduhe rero nomero zanyu abatari bazi duha nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara. Mbibutse na nomero yacu ya WhatsApp mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 2023-5-4-5-3. Nsubiremo akamenyetso ko guteranya 1-202-5-5-4-5-3. Mwakoze rero kuba mwaduhaye inomero zanyu, ubwo ahasigaye mube hafi kugira ngo ibintu bigende neza, kuko iyo tubahamagaye tukababura mwigiriye mu bindi, ahangaha havukamo ikibazo. Reka rero twakire aba mbere mu bakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye duhereye muri Congo. Kade Burundi, uranyumva?
Ndi kukumva, murakoze.
Yego, urakoze cyane. Nawe ni Burundi?
Burundi.
Ye, wanza nari nibeshye ku izina. Ye, Kade, mwiriwe neza saho ngaho muri Congo, uherereye ahagana hehe neza neza?
Ubu ngubu mperereye mu teritwari ya Fizi, ahantu hitwa Misisi, muri Congo.
Yego. Muri Congo rero amakuru dufitiye ni ayahe? Hari havuga imirwano itari yahagarara, mwebwe aho ngaho bimeze gute aho ngaho muri teritwari ya Fizi?
Uvuka mu mangi y'amaguru ya Congo Rutshuru, ariko ubu ngubu Fizi niho nkorera, nkora mu birombe bya mabuye y'agaciro. Aha turi bo, umuntu yavuga ko wenda hameze neza kuko tutandukanye intambara ziri iwacu mu rugo Rutshuru na Masisi, ariko na hano turi naho ntawavuga ko ari umutekano gukwiye, kuko naho hayoborwa na za grupu arume ndetse n'abasirikare, ngo byose kumva ko ari uruvangevange ruriho ku isi yacu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ye, utwandikira rero hari amakuru yenda by'umwihariko wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, nagira ngo nguhe ijambo nubwo nari impereye kuri icyo cy'umutekano.
Okay. Bo tekereza muri make iki gihugu cyacu twe hano muri Congo. Tubayeho mu buzima bubi cyane bitewe n'intambara kuva nkivuka nkanje ubu ngubu mfite imyaka igera mu 40 ariko kuva nkivuka kugeza ubu nasanze hari nzi nta mutekano nzi kubaho ku isi. Twavutse muri ibihe by'intambara tukomeza kubaho mu ntambara kugeza ubu ngubu. Nanone mbonje icyo nari nshaka kugira ngo nifurize abakongomani bacu cyangwa wenda abantu bari hanze badufashe. Icya mbere ni ukugira ngo twe muri Congo mushake umuti w'ikibazo kuri twe twifashijwemo n'ubutegetsi bwacu. Icya kabiri abo kudufasha wenda baza bagomba kuza kugufasha bari gusanga ko ufite aho uri gutangirira kugira ngo bagufashe, naho utafite ahantu uratangirira hose uzaza kugufasha ntaho yabona aho kunyuza kugira ngo bagufashe. Icyo kibazo dufite mu gihugu cyacu hano muri Congo yacu.
Uti tubanze twifashe hanyuma baza kudufasha babone aho bahera.
Okay.
Ubona se abayobozi nyine barimo kubishyiramo ingufu kugira ngo mubashe kubona mubashe kwifasha nyine noneho nuza kumunganira abona wahera.
Manje kubashimira kuko izo bwa mbere nagira ijambo kuri radio. Ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu kugeza ubu twe turi kubabara ntacyo bibwiye abayobozi, kuko abayobozi bacu buri muntu wese umushahara we yarabonaga aragufite ingwa ari kubona. Ushatse kujya mu mahanga kutembera aragenda akatembera nta kibazo. Abana babo bari ku mashuri mu maziko ndetse no hanze y'igihugu abariho nabi. None ibyo ngibyo ngibyo twe turi hasi ndetse muri ya teritwari ziri inyuma tubonaga ko basa n'abantu bamaze kudita batagihangayitse n'ibyo turimo. Nicyo kibazo dufite kuko kugeza ubu ikibazo kuva kigitangira kugeza aya masaha bose barabizi, bari kubireba, bari kubyumva, ariko kuba ko ntacyo kibafasheho bakabona kubyumvisha amatwi no kubireresha amaso. Nicyo kibazo kiri aho ngaho. Ni ukuvuga ko dusa n'imfubyi ziterewe aho naho, kuvuga ngo dufite abayobozi barahari ariko abayobozi ku izina, ariko kuvuga ko ari ababyeyi bafasha ntacyo mbona nge bariho bafasha.
Mbere yuko nkurekura, wavuze ko ukora mu mabuye y'agaciro, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mubasha gukora aho ngaho, mubonaho mu byo mucukuye, mubonaho mu bijyana, byo byifashe gute?
Aha ngaha turi turacukura ariko uko bimeze wamaze na wumvishe mbere uko nakubwiye uko turi gukora tusa n'abahagarikiwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ubwo noneho kuhaba tukahaba ku bushake bw'abahari, noneho tukagendera ku mategeko hari. Ubona amaramuko kugira ngo ubone amaramuko ukemera gukora bagusabye n'ibiho byose naho kugurisha kwishaka ku biciro byo bashaka ku biciro byo abashaka kugura bashaka, kuko twe ntabwo tugenda ku mategeko kuvuga ngo hari amategeko y'ibiciro ibi ngibi cyangwa hisi oya. Twe turakora ubwo abakunda bakaza ibyo bashaka tukagendera ku
yego. Nuko nta kundi, ubwo nuko bihagaze. Urakoze kudusangiza kuri aya makuru. Ubwo tuzakomeza rero tubahe ijambo, uvuze ko ari ubwa mbere waruvugiye kuri radio, ariko tuzakomeza. Akabazo gatoya ka nyuma, aya makuru arimo kuvugwa muri aka kanya ajyanye n'ubutumwa umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yashyize ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, avuga ko hari amafoto yafashwe yerekana ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo mu bice bya Tongo na Rutshuru. Hari ayo mufite?
Icyo kibazo cyo kimaze gihe gari kuvuga ko urwanda kitera Kongo byaba ari bwa mbere cyangwa byo byabuga kabiri kuva mu 1996 n'ibintu amahanga gose gazi kagari kuvuga ko ari ibintu by'ibanga birazwi imyaka myinshi cyane birintu bihaba ariko kugira ngo ibyo bintu bihabe tumaze tubizanye ko babamaze igihe hari abasore bitwa babazanendo bari kurwana na Eventura noneho baza kurwana guverinoma yo ikasigara inyuma irikoresha amaso na Eventura nacyo kumva ko ayo makuru arahari u Rwanda rurahari ruri kubafasha kugira ngo kuko hari ibindi abo bafite abanyarwanda buri gihe bahora barira ngo esubererezi guverinoma Eventura iri kufashwa n'u Rwanda ibyo turabizi kandi biri kugaragara
twibutse twibutse abatwumva ko nyine leta y'u Rwanda leta ya Kongo kuko yakomeje kurega u Rwanda kuba rufasha umutwe wa mama 23 ariko nanone twibutsa ko leta y'u Rwanda nayo yakomeje kugenda ibihakana ubwo wasoza igitekerezo cyabo hanyuma ubundi tukakureka ugakomeza ibyo wari wibereyemo.
Okay, murakoze ibyo bintu birahari ntabwo ari kuvuga ko ari ibinyoma bose barahari kandi bose bari kubyizanye ko u Rwanda rwa Kongo na Kongo ari kuri u Rwanda ariko bari barigana iby'ukuri ntabwo ari iby'ibinyoma uretse ko amahanga iyo navuze amahanga agapfa kubirebera gusa ndetse na Repubulika yacu kuva ibereye mu biza byabo bakaturebera hasi twe turi aho ngaho nk'abaturage ni ibintu biri kugaragara kandi bihari.
Murakoze kuba muduha amakuru yimvaho aho muherereye nimwe mwamubibona sitwebwe se radio ijwi rya Amerika ibivuze ni mwe muhibereye muzi ibyo mubayemo ndagushimiye cyane rero Kade Burindi urakoze
asante namwe murakoze n'abongere
umugisha yego yego namwe twakire na Isaac Amine uranyumva
ndahari
yego yego wowe urahagana hehe
urabye nange ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ndi muri territoire ya Masisi ubu ngubu yongeye kugarukamo umutekano mukeya ku kibazo tugomeze kugira tujyanye na M23
ubu M23 niyo irimo kuhagenzura
ubu no M23 ihagaze mu mujyi wa Gicanga urebye ahagana ku kuhu nishe abantu abaturage batatu ibaziza ngo ubwo bafatanyaga n'uwo mutwe w'uzalendo ariko ukareba ugasanga icyo kibisaba leta sasa ko yabisha ikabikiza uwo mwandi kuko urebye abaturage turi kubirenganiramo nkatwe na rubanda rugufi tugenda tuhapfira
no kwihangana koko iby'icyifuzo cyanyu abayobozi bakabasha kucyumva intambara irasenya ntiyubaka hari ikindi gitekerezo wifuzaga gutanga watwandikiye wifuza kugira icyo uvuga nyine sinzi niba ari cyo cyonyine cyangwa se niba hari ikindi washaka kongeraho mbere yuko tukureka
ahanini ikindi tugenda tuvugaho urebye hari igihe bano bapatriote baje bagwanya n'ubuntu wa mucyumweru gishize kwemera ko umutekano muri Masisi ahanini wabonetse yebye aha ngo kuwa kabiri washize na Gambia hano kuri radio ndi kubabwira ko muri Masisi umutekano urugendo uboneka hake hake ariko urebye umutekano usa noneho nawongeye kugenda ubona ko ngakomeje kuba bibi tugasaba leta sasa ikadufasha kuko rege M23 hari ngare ziri kujya ziva mu Rwanda ikinjira muri Congo leta nayo tukayivuga kuya se kurebera ikaba idafata abasirikare ngo barwanye ibyo iri gitekerezo cy'iki ni yakoze
abo basirikare se isake abo basirikare se bagera aho ngaho muri Masisi
abo basirikare urebe ku sabato niho batangiye kugera muri Gicanga baje kubiza mu Gicanga na byiza abo basirikare baraje abenshi bababonaho n'abazare ni bavamo kuko bari babonereye kuterera
Mubwirwa n'iki ko ari abasirikare b'u Rwanda se?
Ingira muri nyagira misozi yerereye muri teritwari ya Nyiragongo babareba, ndetse tukagira n'abantu bari aho muri teritwari ya Nyiragongo baritubwira ko bigira, tukamenya ko baje, tukamenya ko banaturutse mu Rwanda.
Twizere ko atari aba ari aba babyiboneye koko atari aba bashaka gushyushya abantu imitwe.
Urebye kuguharika Leta y'u Rwanda, ahubwo ibibereka bavuga ibintu birebeka n'isi ibona ege na murizwo ahanini igihe bitangiye bihamya ko emuventi bifashe u Rwanda.
Yereka rero ubwo twizere ko muzagira amahoro vuba, kuko uko intambara igenda imara igihe niko inagenda yangiza byinshi, kandi twari ubuzima bw'abantu. Mwihangane, Imana izabibuka kandi ibintu bizagenda neza. Ndagushimiye cyane Isaki.
Ibintu bizagenda neza, ariko Leta ya Kinshasa nayo itaje ngo ibigiremo morale. Urabona ko bitagenda neza vuba, nta n'ubwo byagenda neza bisize kuba bakwemera Uganda. Bakabareka bakabaha ibyo bari gushaka kugira ngo umutekano uboneke, abaturage ntitukomeze kuhabwira.
Uravuga Leta igatanga ibyo abayitera bayisaba se cyangwa?
Yego.
Reka turebe, twizere ko bazumvikana, bazabasha kumvikana kugira ngo ikibazo gikemuke. Ni byinshi binyura mu biganiro.
Yego, ni bishoboka bashobora kuzumvikana.
Urakoze cyane. Twakire na Marcel. Yego yego. Twakire na Marcel Mbarukeye. Uranyumva?
Yego, kumva neza cyane.
Ye, wiriwe urahagana hehe?
Wiriwe merere aho bita Inyanza mu Rwanda.
Yego. Mwe uwo aho ngaho Inyanza mwebwe mumeze mute? Ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri uyu mwanya?
Aha ngaho Inyanza iwacu. Icyo nakifuza ni imihanda yacu imeze nabi. Urabona iyo ugeze i Kigali ukareba ukuntu hameze, ukabona isura y'u Rwanda, wenda wagira ngo ahantu hose hameze neza, ariko wamanuka ukagera na hariya hariya mu byaro iwacu ukabona ukuntu imihanda imeze, ni kuko imvura iba yarayishe. Navuga ni wenda Leta yagerageza ikareka gukora umujyi wa Kigali wonyine, kuko ntabwo ari igihugu cyonyine, ntabwo ari cyo ntabwo ari igihugu kigarukira.
Uravuga ubwo nk'imihanda yo mu mujyi cyangwa uravuga iyo mu byaro nyirizina?
Ndi kuvuga ni urebye ukuntu Kigali yitabwaho, nyine ngiye mba mbona n'ingengo y'imari nyinshi ari higana. Ariko wazana iwacu mu byaro ukabona ukuntu imihanda yapfuye, kandi nayo iba ikeneye gukorwa, ibikorwa remezo biba ari bike cyane.
Icyo nabazaga ni iyo mihanda uvuga ni imihanda ijya mu cyaro nyirizina, cyangwa ni imihanda minini yitwa ko ari nyabagendwa igendwamo n'imodoka nyinshi ihuza uduce dutandukanye? Iyo yose uravuga ko ifite ikibazo?
Hari nk'umuhanda uva kuri Areto ujya aho bita Inyanza. Umuhanda ugizwe n'ibirometero hafi nka 20, ariko ibyo kunyuramo imodoka, hari ibitaro, hari amashuri menshi cyane. Ariko urebye ukuntu umeze, sinzi ukuntu wabyita.
Ni kaburimbo yavuyemo cyangwa hacukutsemo imyobo?
Nta kaburimbo bigeze bashyiramo. Bigeze kuwukora rimwe na rimwe, gusa nyine barapfuye cyane pe. Uba ubona ko Leta ititayeho, babe bibereye i Kigali nyine, bajye batugera natwe batumeze.
Ni icyifuzo cyiza, bashobora kuba ariko babitayeho ari uko wenda hari izindi mpamvu. Hashobora no kuba n'amikoro. Hashobora no kuba n'ikibazo wenda cy'amikoro, cyangwa yenda mutarakoze ubuvugizi buhagije ngo mwumvikanishe ko ikibazo cyihari.
Ubuvugizi tuba twabukoze, ese wakora ubuvugizi gute? Ubuvugizi ni nkamwe muba mubudukure, nkamwe muba mutwibutse, nk'uko mukaduha umwanya wenda tukavuga nk'ikibazo tuba dufite, ubuvugizi ubundi wabukora gute?
Twizere ko ijwi ryawe rigeze kure ubwo bumvise ko aho ngaho mu hafite ikibazo bazaba bashakira umuti.
mpena tukabaje batoze ko umuntu agi kigara kifuza kuhaguma bitewe n'ibikorwa bibiri bage batugira n'atugira mbere kugira twese nimiro batwegereje byose ubona nk'imiro yo mu cyaro ushobora gutomeka imashini zirenga 3 nko mu isantere ugasanga umuro wifusha bigenda ucikira Ikiwa kada umuru wa duwa wenu kuchana matara gusa umuru utaguteza imbese umuru wa ukumari
ntago mushobora gukora ibikorwa by'inganda cyangwa ikindi kintu mukoresheje uwo muriro ni muke cyane
ya nk'isantere yacu ndakeka ari mashini zigera nko muri 5 zisa izo mashini wibeshye babuze abaturage kongera kugura izindi kuko umuriro ni muke cyane baratumeka n'umwe ni gitati nubundi no kwaka usanga rimwe nari mu muriro nimugoroba wagiye akaza amatereviziyo agahumbya ahubwo byatwika byanatwangiriza amatereviziyo agahumbya ukuntu ukaba ari n'umuriro kari mu kiya pe
ubwo uko iterambere zizajya rigenda riza twizere ko azagenda amashanyarazi azagenda aboneka bihagije mukabasha no gukora ibindi bikorwa by'iterambere
yeze turebe babona bizatugeraho na Kigali
oya namwe bizabageraho na Kigali buriya uko yari imeze mbere yagiye izamuka
ariko Kigali bayitamo mbamona ari nk'inyimbo y'imari bayigenera kurenza ibindi bice twe batakwibagirwa
mujye mwibuka kubwira ababayobora batanga ikibazo bagende bababariza
nabo kandi umenda babagende mbabibona
oya bajye nyine mujye mubibutsa kugira ngo bakomeze ikibazo bagisunike murebe ko cyashakiye kugisubiza
no kugerageza
ndagushimiye rero cyane Marcel ugira umunsi mwiza
murakoze n'iyamika turabakunda cyane
yego natwe turabakunda reka none twakire Gashumba Emmanuel wiriwe neza Gashumba Emmanuel bambwiye kuri ku murongo
Gashumba Emmanuel nawe ndamuzi
uramuzi
ndamuzi ni musaza wanjye
ninde turimo kuvugana se ninde turimo kuvugana wowe urinde
nge ndi musisi wowe witwa Uwera
Uwera urakomeye se
ndakomeye mugeze ariko se ndavugana ho nande
ubu ngubu urimo kuvugana n'ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri isanga twari twabwiye abantu ko uyu munsi rwose tubaha umwanya bakatuganirira ku makuru y'iwabo aho bakora aho batuye aho bagenda noneho tukagenda twungurana inama n'ibitekerezo Gashumba rero iyi nomero niyo yari yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook aho twari twasabye inomero kugira ngo tuze kuhamagara
Nayagewe ndi mushikiwe.
Uri mushikiwe nuko ni byiza cyane namwe abadamu tuba tubakeneye ahubwo tubabona gake cyane.
Mumeze mute se bamwe?
Yituraho rwose. Namwe se amakuru ki wadusangiza se?
Imana amakuru? Afata kuby'Imana se.
Ntabwo ndavuga mu bijyanye n'imibereho aho muri niki wadusangiza?
Njyewe ndi na Kampala muri Uganda.
Urakora ibiki se ubucuruzi?
Ndacuruza ariko ibintu birakomeye cyane.
N'amafaranga ntabwo aboneka?
Birakomeye cyane. Amafaranga ntabwo abonekeraho kimwe kandi nubwo wagira ngo ufite uwo kugurisha udufaranga ibyo ducuruza nabyo ni bikeya cyane.
Ucuruza uduki se niba atari ibanga?
Ncuruza ibitoki yewe.
Biraryoha kandi. Biraryoha.
Ko nabamenye neza ni ukuri. Inyomero mutereyeho ntabwo ari iya Uganda. Nefunide.
Oya, iyi niyo ni iya Uganda.
Ikigande murakizi.
Oya. Ntabwo tukizi. Ariko iyi niyo muri Uganda. None se uzi ko keretse ni iyo duterefoniyeho. Iyo duterefoniyeho ni hari handitseho Gashumba Emmanuel.
Ega shumba Emmanuel nawe ndamwe
musaza wa
wange bene ha muri Uganda.
Eh. Eh. Nta none ho yino i telefone ni wa urifite.
Yewe iyo telefone yashizeho ni yangi.
Ni yawe. Yego, ubwo rero ubwo ntabwo tumubonye nayo ngo tumuhe ijambo ariko rero biranshimishije kubona tubashije no kubona umudamu kwa kenshi na abagabo gusa babaje muri iki kiganiro. Ubu abantu bose bakurikiye radio ya Amerika barakumva. Ushatse wanabasuhuza, wasuhuza inshuti zawe.
Amerika baranyumva.
Barakumva ubu ngo ushatse wasuhuza inshuti zawe mbere yuko ugenda.
Ariko segere reka mbaze bagenda. Nuko muhamagariye muri Amerika. Kandi tubabwiza dusanga ubwo kudutabara nuko.
Kubatabara nuko kumenyekanisha ikibazo mufite. Ubwo abasho abifuza kubahahira bakaba babegera bakabahahira nibindi cyangwa se namwe mukurikiye mwumva n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niba hari inama babagira nazo bakaba bazibaha sinzi ni uje dukurikira so kundi
kuri Facebook
hose kuri Facebook kuri YouTube ku hose aho tutari
nya mugenzi kibazo cyanjye mfite icumi yanjye nini yaramenetse
isimu yawe yaramenetse
yarangiritse yarangiritse isimu nini ubu ngubu mfite agatoya ubuse
ubwo rero baze baguhahire ubashe kubona amafaranga yo kugura iyindi
bampahire
we bahahe ibyo bitoki byawe kugira ngo ubashe kubona amafaranga atuma ugura indi yewe ndumva rero umuntu ndumva umuntu yakure kugakomeza ukajya ku gukora ibikorwa byawe by'ubucuruzi yee hanyuma ubwo iyo Manuela haba tuba tumuganirije nawe
menya nenda bakubwira nimero ya Manuela ndavugaye nawe
yihorere bwo ngubwo niba atayaduhaye ingiyi bwo niyo yashakaga gukoresha cyangwa yagira ngo tukwisuhurize
nyayenda
gakomuna ba maze rero akoze cyane urakoze cyane tuzongera ubutaha
ubusima bwo mutangwa
he itwega turi Washington muri Amerika
muri ere
turi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Everton alo
turi Washington ku ijwi rya Amerika
Hello.
Hello. Ntago nabashije kumenya ari nde turimo kuvugana bambwiye ko hari umuntu uri ku murongo.
Ni
Valente uri ku murongo. Minani urakoze cyane yego ndabona uri mu Rwanda
ahindi mu Burundi n'ubundi n'akoresha simu ngaho nyine
uri mu Burundi nahagana hehe uri
kunyega
kunye
ndi mu komini ya Ntege ntara ya Kirundo
yego mu Kirundo mwiriwe mute
nisaba n'ukuri turashima Bora ibikira gane da gatsinkerere nta bintu byinshi birona nyamukara. Kirimo turate ibiharage imyenda ki. Ibi tenye ni. Ibi byo eshaho mu buzima busanzwe.
Ubuzima busanzwe.
Yego. Ama ndange kubashimye kubona mwaduhaye kano kanya kugira ngo tuganire namwe.
Yewe mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire kuko twabemereye ko tuzatubaha umwanya mukatubwira uko wanyu byifashe amakuru yanyu mukaganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niyo mpamvu twari tubahamagaye.
Ikibazo dushyize fashije mu kaje tudufitiriza hezi cyabashije ahantu nerebeye nari bya telefone tugira yo ngahe wacu n'indi ko mwe duhamagarira ababijeje kugira ngo tubatabe ubufasha ngaho
abajejwe iki
yamaye bya telefone ni ukuvuga nkuba aho nterebeye rero uwo muhanda tuba ku kintu nk'ibirometero nka nk'icumi ngereranije urenda kugira telefone umuntu urinda gufata urugendo n'ikilometero urengera hejuru ahantu hafatarese urumva n'ingorane
ubwo ni ukuvuga ko ikibazo mufite ni ntimubasha gutelefona ni ikibazo cy'iminara ya telefoni mugomba kujya ahantu kure cyane kugira ngo mubone uko mutelefona
ni ikibazo cy'iminara ntayo nko mwigere urumva ari nk'ikibazo gize nta muntu wa telefona urinda nyine gufata urugendo kugira utorereje ya telefone uhamagare niba ushaka kujya kuri interineti aho urumva rero za interineti zo nta nk'izi baho urinda gufata nk'ikilometero
ugomba kujya mu gisagara ugomba kujya mu gisagara mwihangane ubwo bizagenda biza kuko na telefoni ntizabagaho zigenda ziza buhoro buhoro bigenda biza buhoro buhoro iterambere rizaza sawa rero Valentin niba aha nta kindi wifuza kusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo nagushimira cyane uyu mwanya kuba utuganirije urakoze cyane yereka twibutse abatwumva ko hari radiyo ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twabahaye uwa mwanya wanyu wo kuganira no kungurana inama n'ibitekerezo irambona ni Jean Paul cyangwa Jean Pierre turi kumwe irambona uranyumva niko se ko hari ko birimo gucika hari n'urusako ahantu herereye uri mu isoko se
ndahantu ku gasoko ukuntu
barimo kukuvugiramo kandi hari n'urusaku wakwigira hirya gatoya se kugira ngo tuze kuvugana mu kanya ugume ku murongo ariko hanyuma wigire hirya gatoya hanyuma nze mvugane na sibyo oya birimo gucika sanu wigira hirya gatoya hanyuma tuvugane mu kanya reka mbe nakiriye Hakorimana Theogene uranyumva Theogene Hakorimana Theogene uranyumva Hakorimana kutarimo kutwumva reka ndebe ko irambona yaba yageze aho ahantu tubasha kumvikana neza irambona
ndio wafungutse bati yizi
irambona uranyumva irambona
cyahara
reka tumve niba Hakorimana noneho arimo kutwumva
Mona elula mingi me yarelo c'est plus fort que moi kuwa na makilama ye ah mama pamle pale ya Pascaline Bongo ba
la touche la touche o touche mane mateke ko
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwihanganira ibyuma ntibisezerana amatelefoni yanyu ntabwo arimo gucamo neza ariko ku murongo wa telefoni bambwiye ko dufite Marcel niryo zina bampaye ryonyine ni Marcel nde
twagira Yesu uraho neza
wiriwe neza nitwagira Yesu usanzwe Barambwiye bati hari Marisere.
Nuko. Nuko ntabwo barabisobanukirwa neza ntako batagiye.
Oya no kurivuga ntago yari ntago yabivamo. Ye, nuko wiriwe neza umeze neza.
Imbo natwe tumeze neza. Erere Kigali mu Rwanda n'ibisanzwe umugani wa ati ni Marisere nitwagira yo bisanzwe n'erere Kigali nitwagira.
Ego.
Mbonye nashaka kuvuga rero ndo twabanza no gushimira ubuyobozi bw'ishami ry'Ikinyarwanda kuri radio y'Ijwi ry'Amerika kubera ko bwabwagize akanya nk'aka ngaka ngo abantu basangire bakuye hirya no hino bituma tumenya uko hirya no hino mu gihugu hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba uko bihagaze bitewe n'uko abantu bahamagara baherereye mu bihugu bitandukanye kuri radio yumvikana hose muri aka karere. Kwenye rero mu minsi yashize twagize ikibazo cya transport mu mujyi wa Kigali, ariko uyu munsi leta yaje kongera n'izindi modoka uruhushya bikorera abafite imodoka ntoya zitwara abantu barindwi. Izi modoka zizwi nka Toyota Picnic bazirekurira uburenganzira bwo gutwara abantu haba imbere mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze y'umujyi wa Kigali, gukora wenda nko mu ntara zihuza mu ntara na Kigali, wenda nko kuba wava hano ukajya i Rubavu, kuba wava hano ukajya i Nyagatare, ukajya za Rusizi ukoresheje ivatiri. Bimaze gushoboka n'abafite imodoka nini babakora, kandi noneho ntihabeho ibyerekezo runaka. Ubu ngubu nta muntu ukimara iminota irenze 10 ku murongo, haba mu gitondo abantu bajya ku kazi cyangwa se nimugoroba abantu bataha. Icyo ni ikintu cya mbere dushima leta yarakoze rwose.
Ubu abanyeshuri ntago bakigira ibibazo. Abanyeshuri ndavuze nta abanyeshuri ntago bakigira ibibazo, bajyaga bategereza cyane cyangwa abantu bakarara ahantu muri gare cyangwa aho ahandi bategereje imodoka. Ikibazo cyarakemutse.
Cyarakemutse uretse ko iyo abanyeshuri bari kuva ku ishuri cyangwa bari kujyayo, hano leta hari ukuntu ibigenza, wenda bakavuga bati abanyeshuri bazataha kuwa gatanu, none kuwa mbere harataha abo mu ntara iyi n'iyi, kuwa kabiri abo mu ntara iyi n'iyi, ku buryo abanyeshuri bataha ariko n'ubundi buzima budahagaze ngo abanyeshuri babayeki muri gare. Kandi noneho nta munyeshuri wemerewe kujya gufatira imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, babashyiraho gare yihariye bakabohereza imodoka i Nyamirambo kuri stade Pere, stade ya Kigali, cyangwa se bakajya kuri stade ya Iyerika, ku buryo usanga abanyeshuri bacungiye umutekano kandi ku buryo bufatika bugaragara. Noneho bigatuma no muri gare ya Nyabugogo wenda bazi Kigali naho ubuzima bukomeza, ubwo niba hari imodoka wenda kampani runaka yagiye gutwara abanyeshuri uyu munsi wenda akaba batwara mu majyaruguru, bajye bagatwara mu majyepfo, ku buryo bagira igihe cyo gutaha bari butware abanyuma, noneho no gusubira ku ishuri bikaba uko nguko, ku buryo usanga nta kibazo gikemura gutwara abantu n'ibintu rwose biri ku murongo.
Uko ni byiza, izo ni impinduka nziza.
Hanyuma nanone mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu, twumvise amakuru ko hari umusozi urimo uratitira ugatitira ugacika, hakava muri bimeze nk'ibikoma biri gusukuma n'amabuye byahazwi nko mu murenge wa Shya, ku buryo abantu bafite impungenge by'uko n'ibitaro bya Shya bishobora kwimuka. Hari abaturage bamaze kuhimuka ngo n'abasigaye bari gutabaza ko bakwimuka. Sinzi niba kiriya gice muroherezayo umunyamakuru akajya kuturebera agakora inkuru icukumbuye bya nyabyo, kuko babivuze kuri Radio National, Radio Rwanda.
Uvuze ngo ni hehe neza neza,
ari ibintu bishobora kuzavamo ikirunga, niba ari ubutaka bworoshye buri gucika ntawamenya kuko urumva ni ibintu biteye impungenge. Noneho na ba bandi baba ari inzobere mu buzima bw'isi, mu bibera mu nda y'isi, nabo iyo bagiye bagapima urwo rusukumo rw'ibyo bintu babasha kumenya ibyari byo, noneho bigatuma umuntu abasha kumenya ikijyambere ukamenya ibyari byo muri rusange.
None bimaze igihe kingana iki? Ntabwo ari umutingito w'isi, ni ahantu hasukuma gusa.
Ni ahantu hasukuma, biranacika. Aba mbere barimuwe, bamaze kwimurwa ingo eshanu. Urabona uvuye muri Vunga ku buryo bigaragara ko umuhanda uhuza Vunga na Musanze ushobora kuzacikamo kabiri, none ubuhahirane bukaba burarangiye, kuko n'ibintu ngo bisukuma cyane bizari nk'urusukume rw'igikoma kiyabo ariko giturutse mu nda y'uko uwo musozi ngo nta wamenya ngo biterwa n'iki ubwo n'abaturage bariyo bari kuvusaba leta ko bakwimuka ariko nta wamenya babivuzeho mu gitondo ariko umunyamakuru yari yahasuye aratarakora inkuru icukumbuye ubwo natwe turacyayitegereje kugira ngo tuze kumenya ibyo ari byo twumve icyo abayobozi babivugaho cyangwa se niba hari umuhinga mu bijyanye n'ibibera mu nda y'isi waba wagezeyo twumve icyo atangaza kubera nyine usanga hari bimwe byari ibibazo baba bafite byihariye
yego urakoze kudusangiza kuri ayo makuru ubwo abayafite nabo bagende niba hari n'abatwumva muri aka kanya bahatuye nabo batubwira hanyuma ubwo nk'uko bivuga abanyamakuru bakomeza bakurikirane muzakomeza mumenya inkuru z'impamo
yego rwose byaba byiza cyane kurushaho
rwose ndagushimiye cyane Marcel Twagirayezu ugira ibihe byiza
nakoze namwe bene
ye ku murongo wa telefone dufite na bambwiye ko yitwa Benevi gurambira niba izina ryawe narivuze nabi ni Benevi mwiriwe neza yego mbwira izina ryawe neza bambwiye ngo Benevi
oya nitwa Byemvene nitwa Byemvene ndi Karongi ikirinda mu murenge wa Murambi
urakoze cyane Byemvene bambwiye ngo Benevi
urumva ko n'ubundi bijya kwisanisha ariko
utabatagize
mu by'ukuri
rwose yagerageza rwose nukumva bari ntabwo sinashatse kubivuga nabi
irinda umurenge wa Murambi akagari ko nta kankoto ariko amakuru ariko reka mbanze mbashimire umwanya mwaduhaye muri kino kiganiro natwe kugira ngo dutange ibitekerezo tumenye uko hirya no hino haba hiriwe amakuru rero ahari hano mu karere ka Karongi nuko meya wacu wa karere ka Karongi ba inama njyanama yamweguje ziturutse ko yagendaga biguru ntege mu iterambere ry'umuturage ubu rero bakaba basizeho meya w'agateganyo ariko ni ibintu byo kwishimira kuko buriya iyo ubangamira umuturage mu iterambere usanga n'ubundi wa muturage nta kintu agira ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira rwose I Karongi ariko hari n'umuhanda wa uturuka mu Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza za Rugabano na rwose turasaba ubuvugizi rwose badukorera uriya muhanda kuko iyo ugiye usanga harimo ibinogo amateme yaracitsemo rwose abantu rwose mudukorera ubuvugizi rwose uriya muhanda ukorwe kuko uteye ikibazo gikabije cyane
usubiramo ngo ni umuhanda w'uhe Karongi hehe
umuhanda uturuka Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza Rugabano uwo muhanda rwose ni umuhanda mubi cyane ni umuhanda ugendeka nabi yewe n'imodoka za hariya iyo umugenzi ari Nyabugogo kugira ngo uzabone imodoka ijyayo ni ikibazo giteye ubwoba usanga barahasize wenda nko kuva I Kigali ujya za Kirinda na Birambo wenda ari 2500 ariko nta modoka ijyayo kuko imodoka ihakorera usanga yangirika ubwo rero kugira ngo bahakorere ugasanga ari ikibazo uhakorera akaba ari ukwiyemeza kandi nabwo ubwo ibyo 2500 bahagendera nabwo ari byo mutanga nk'ejo bundi twagendeye 2750
ya mwumvikanye barayongereye
kuko baratubwiye turi muhanda na modoka igendamo iri muhanda iyo n'imodoka ubundi ibasha kugenda gusa iyo mwumvikanye mukaba muri nk'abantu nka 20 cyangwa 15 mukumvikana ikabajyana
usanga se ubwo baba bagira ngo si ukugira ngo babungukemo nuko nabo baba bagira ngo babone n'imodoka yabo niramuka yangiritse abone uko bayikoresha cyangwa se n'umwanya bafata kugira ngo bagende bumva ari baba bashyize mu gaciro
urebye ukuntu uwo muhanda umeze ukareba ubundi nyine uhuje aho wagendera 2500 ariko uwo barawanze noneho ukareba kugira ngo akazi kawe gapfe ibyemo bipfe ukemera ukayatanga ukajya mu kazi ibindi nyine ukazabimenya ejo kuko nubundi amafaranga niyakemura ibi nariko wareba ugasanga ariko imbogamizi yo kubangamirwa nyine yo kujya ku kazi cyangwa n'izindi mbese cyangwa no guhahirana guhahirana usanga byo rwose byo barabyibagiwe pe
twizere ko bazabibuka. Hari n'undi muvandimwe nawe wigeze kubivuga ikibazo cy'umuhanda w'Inyanza nawe yavuga ati natwe batwibuke. Twizere ko namwe bazabibuka iyo mihanda ikagenda neza mukabasha gukora kurushaho nk'uko mubyifuza.
Murakoze cyane, ni icyo gitekerezo nagira ngo mbasangize. Murakoze n'ibyemvene bikirinda.
Urakoze cyane byemvene kuri icyo gitekerezo cyawe. Reka noneho twakire na Innocent Nduwimana. Innocent uranyumva? Innocent?
Alo?
Wiriwe ni Innocent?
Yewe.
Ni Silas turimo kuvugana. Innocent ashobora kuba adahari. Ni Silas. Silas Nduwayo.
Ego.
Wiriwe neza urahagana he?
Hari maze gitekereza mbona ko hari byino tanga.
Uri hehe? Banza umbwire aho uherereye.
Uherereye Burundi.
Ni Burundi, Burundi ni bonini nahagana hehe?
I Burundi mbonera kibundo ariko mugabyeso hajya kuba muri bugese muri utamerera.
Nuko.
Ego hari maze ndangije mbona. Kweri. Sekirite iri ngahanga iwacu irakwiye cyane. Nubwo nyine ibikwiragira nyine ku mbuga nkoranyambaga bidasiba gutoteza ukuri n'ubucaso. Ego byo mbona bisaba kweri nayitekereza mbona nuko nyine dukomera kugira ngo nyine natwe tubone ko tuguma tubana na iterambere. Ego tuje gutekereza mbona nogira hanyuma nyine mukamanye neyo mudu kera namwe mukuduha tuvuge ijambo tuvuge ibyaho tubaye tubona.
Yego, urakoze nawe Silas. Ubona umutekano hose uhari cyangwa na uravuga aho uherereye mu gice urimo?
Kweri mu Kirundo zina muri kumwe na Gitobe.
Yego.
Ati ino mu Kirundo ndetse no muri kumwe na Gitobe dutuyemwo. Bemera cyane ko kweri nabambeshe na bibazo by'umutekano muke bihari.
Nuko ni byiza iyo umuntu afite umutekano abasha no kugera kuri byinshi.
Yego.
Urakoze cyane Silas.
Yego, rero turabashimiye muze mwaba mutugezaho urubuga rwanyu.
Yego.
Yego, murakoze.
Urakoze nawe. Twakire na Frederic Sarpongo. Uranyumva?
Eugene, muraho neza.
Muraho.
Ngo Washington DC twizere ko ari amahoro.
Tuna amahoro rwose, turashima Imana. Urahagana hehe?
Imana. Bo, nkuko bivuze ni Frederic Sarpongo iburega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Wakomeje kuganiriza abantu babaza ku mutekano, ariko njye hari umutekano nshaka kugarukaho.
So umutekano gusa ariko so umutekano gusa nashatse ko tuvuga muduha makuru yaho ngaho iwanyu aho muherereye hose.
Oya, nanjye ndavuga uw'abantu bagarutseho cyane.
Nuko umutekano uhangayikishije uburyo uhangayikisha abantu benshi.
Nanjye ndavuga nti ngiye kuvuga ku mutekano wo mu Gifu rero.
Mu Gifu rero?
Mu Gifu? Mu Ndago.
Ntigeze ngo ni ahantu.
Wapi? Ni mu nda ku gice cy'umubiri cy'umuntu nyine.
Nuko byifashe gute?
Ubwo ndakubwira ikintu kijyanye n'inzara. Mu by'ukuri mu Rwanda twari tugiye gutugira ibihe by'imvura bisanzwe, ariko turi gutungurwa n'ibihe turi kubona bitazatworohera. Aho nkatwe tuba cyane mu bice by'icyaro, abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi, usanga imyaka ubu yarumye rwose, yarumiwe, nta wuteganya kuzashyira akaboko ku munwa. Reka da, ibintu biragoye, izuba ryaravuye ryakaranze imyaka.
Kandi mu majyaruguru nimwe mwajyaga mweza cyane.
None ibaze nawe kuba wari uzi ko tweza uri muri Amerika, n'igihe nakumviye ku ijwi rya Amerika n'imyaka ubaze utaba mu Rwanda, none utekereze ko ari twe turi gutaka inzara?
Ndabikunda kurikira.
Urumva rero je, ni wenda nihuse nubwo mbona iminota iri kutujyana. Ni ikibazo gikomeye mu Rwanda. Ndabona ibimenyetso simusiga by'uko tuzagira ikintu cy'amapfa imisozi yarakakaye urahagarara ukareba nkanje wenda akazi nkora mu buzima busanzwe kampuza n'abantu benshi aho ngiye nkora akazi kajyanye no kwishyuza abantu amafaranga ya company icuruza ingufu z'imirasire bita B-Box uragera ku muturage akakubwira ati ntabwo inzara yatumaze rwose ibintu byakaze kandi nawe akakubwira ibintu ureba wareba munsi ugasanga ntaho ni ukuri dufite ikibazo cy'ikirere cyahindutse sinzi icyo twe nk'abantu twakora kuko ibi bintu birasatira inzara imana itabaye rwose twabona imvura kandi ndatekereza ko ari ahantu henshi mu majyaruguru y'u Rwanda nta mvura dufite
ashobora kuba ari hose hose imihindagurikire y'ibi nk'uko bivuga irimo igenda ibitera
maybe ntabwo navuga ko ari hose kuko nko mu Mutara hari umuntu waho twavuganye ni Nyagatare ambwira ko nibizoho bari kuyibona ariko twibigiye kuba iby'umweru bigikurikiranye nta n'ikijoro kandi imyaka nibwo ibishyimbo byari birimo bifata ibiti ibishyimbo birebire by'uruyumba ngira ngo urabizi wenda
ndabizi
urumva nta mvura cyabonye nticyakwigwa giterera ntiwabona uko ushyiramo iyo nyongera umusaruro y'imvaruganda ugasanga rero ibintu ntabwo byoroshye ni ukuri ibintu izuba ryarabivanze tu
twizere ko hari abazajya babasha yenda guhinga mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu bashobora kuhira byibura bakajya cyangwa aho imvura izagirwa bakabasha guhahira abandi
bo n'ibishanga turabifite turabihinga ariko iyo igihe cyagenze gutya n'amazi nabwo aba makeya kubera biba bikenewe n'abantu benshi ubundi amazi yunganirwa n'imvura imvura yabonetse ayo mu gishanga nayo ubwo yongera umuntu yakoresheje muri benshi ntago aboneka nk'uko buri wese abishaka ugasanga nabwo imyaka ntago weze neza ko amazi aba yabaye ikibazo
nibyo kandi ni n'igihombo umuntu yamaze gushyira imyaka ye mu butaka hanyuma ugasanga ihise yuma
aba ari ibibazo kandi abenshi imbuto bayigira bayihashye gusa ubwo tureka dutegereze wenda imana yo mu ijuru irabyumva kandi irumva gutaka kwacu nimba natwe ndi mu Rwanda bikagera muri Amerika no ku isi yose imana nayo ntabwo yabura kubyumva ikaduha imvura
nayo duteze amatwi rwose
ubwo rero mubane n'imana abakunzi b'ijwi rya Amerika mwese n'abakozi bayo tubasuhuje cyane mu Rwanda iburega
yego yego namwe dusuhuriza biburega nawe urakoze cyane
urakumva cyane
twakire noneho Cyrille Cyrille uranyo wiriwe neza hello n'amahoro n'amahoro nuko turakwakiriye nawe rero ubwo duhe igitekerezo cyawe turimo kugenda tugana ku musozo
amakuru cy'angaho muri Amerika
turaho tumeze neza nzi ko namwe ari uko
natwe mu Rwanda mu Rwanda mu karere ka Kayonza tumeze neza
ariko rero telefoni yawe irimo iragenda isa nkaho idigadiga sinzi ntabwo nzi ikibazo kirimo sinzi ikibazo kirimo ariko ushobora kuvuga igitekerezo cyawe ko dusigaranye akanya gato cyane nyarutsa turakumva
igitekerezo cyanjye ni ukubashimira uburyo ndi mu mwanya
yego ni radiyo Ijwi rya Amerika mutubabarire ntabwo tubashije kumva igitekerezo cya Cyrille kubera ikirere nk'uko yabitubwiraga ariko tubashimira mwese kuba mwitabira iki kiganiro nk'uko musanzwe kandi mwitabira n'ibindi biganiro byose reka tubifurize kugubwa neza kandi tunifuza ko ibibazo mwagiyemo tugezaho ndetse ibyo mwasangiye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika haho mufite imbogamizi cyangwa se ingorane ko byose byazabonerwa umuti nkaba rero nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nisegura kubo twari turi kumwe batwandikiye ariko tutabashije kuvugana nabo kubera imirongo ya telefone ya ku buhanga bw'ibyuma rero hari Jumbe hafatanije na Nadia Taha naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose Tane, get you through my COVID-o. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my COVID-o. Tuza, Nagukunda. Tuza, pretty girl in my COVID-o.